Market Records.
Hey, yo, Clama.
Mr. Nun.
This bill.
Yo, skiza sijalipa rent. Na sina kichere, leta mganazi, ongeza mchele, ha, nizime, nipunguze stress, cheza wanyika, bogi yo, nisi main kesho, ha, uniguzi bilado, Sabina nkona joina, vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa, nisi main kesho, ha, uniguzi bilado, Sabina nkona joina, vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, yo, hapa tunapaa,
skiza. Cheesy, Johu wa cheesy, hapa tuko reggae, blues na mugithi, ni bidi ya mziki, shweng wana dhidi, niko busy, who did it, I did it, ni mkisi, flani anaroga, wanaoga, juvas niliwaosha, ni fosa, tiki si makosa, DM shweng anasema I'm awesome, of course akona bestie, wanataka threesome, but yo niko na manzi ni keke, ni queen, thick, yo jita slim, thick, bitch, yo jita slim, this be,
yo jita slim.
Yo, missy mine kesho, ah, uniguzi bilado, Sabina nkona joina, vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Missy mine kesho, ah, uniguzi bilado, Sabina nkona joina, vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Yo, busy, Johu wa mkisi, kauko na biz, tuma mail na usisi, me myself and I, wezi roll na sisi, it is what it is, ata musi unde DC, wana hate sina chuki sina say, mini mse ucheza ndogo vako kaza mini chefs, kuna form na ivisha, loki mini chef, muli turn blind eye, sai mnajifanya deaf, but guess, bezia, glama inafanya muna dance against all, odds kuna watu ni skiza, die hard, coffins, watu nilikosa, inalafu niki step on your jail. Yo, missy mine kesho, ah, uniguzi bilado, Sabina nkona joina, vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Missy mine kesho, ah, uniguzi bilado, Sabina nkona joina, vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa.
Anapiga kushota, anapiga kulia, rahema hema kwa ni bebe ntaka kulia. Piga kushota, piga kulia, hema hema kwa ni bebe ntaka kulia.